casa ndiyazihlabela, ndaze ndafuma nobuncwane bothando. Namhla ndisondele phambi kwakho, ndifuna ukhokelwa nguwe, ndifuna ukulawulwa nguwe, ndifuna uhamba nawe. Ndizokulandela Jesu, ndohamba nawe, hapo ukhoyo ndizokulandela. Jesu ndiphephile, ndizokulandela Jesu, ndohamba nawe. Ndizohamba nawe, sebendihleka, ndizohamba nawe, sebendithuka, ndizohamba nawe.